nikotaya rini mesha pendeza mtoki chumbani kwa nusu saa nataka kukuita roho ina sita mana ukawi kupandisha na mudi yangu ikaharibika tusije shindwa kutoka no chukua glass na weka wine na sip kidogo inaniingia na amu wa later itakwambia jinsi mnavoni
Usiwaze sana najua roho inauma dunia kaza moyo rasta nyama tatekea vingapa sasema tugombani tunashangaa tunabaki kuona tu hawa wawapi hawa hawa wawapi hawa wanakapa waga wanakaka nyago basi tekuletea fanya kulizomea kama nitajitetea nitekuletea kanyama fanya kupotezea kandekika tunta kushtuo
you know I'm crazy over you.